and one of Lantalan was the Gamma Mako, our Nevewaka, Madura, Jemukan, Kenneth Nika was the Savana Ponala, Bewa Suba Ponala, Jumaina, Octavocalo, Limba, and Juru Sambafla, and Mwani Nani, Raponi Mabau, Rumna Taliken.
Bagan fere la ukanda kusali kwa kulu ni mmoja kwa kanzi de wile kula chela mofe akafulu tonsi kofe ni sube kake ukabara blancharuka la fatali kwa kulu yeye akalablali wile unchari kasoro ukasuguda tru kwa tre balu besi na kake ni government kasugula yele maluye kwa makodo kofe. Malin ministriso mi jambe duju korona fuluma fion la sagulula yela selu 7 bla kafo ko gouvernement ko kasaka sagalike mali duju koroma na fuluma fen bela jelenka sani uka kene basibi bulu dalinche ya saka kuna funi kerenkerene nsoro ataboloka anye wele bla soro na strat sagalike la muli bu makaluma ade ambulo direct malaya bi anga jemu kan kono amina nyini galu semala atabulo na kau ana gele uka we waka kuna funi bila uka la selu dame la miliki jamana kuntiki chebo dankan lanu kabara u anu uire wijonu yeka
Bubakar Sirive Mali bagan genau Mali bagan fere la uka la selike kulu nyemro wele kura chela mro ufe ani akakulu katon siri kofe mi kene sigira uka ka hakili jarabo uke ka dinyoma uka kakeyani bara blanchariye la fosalike kulu ni koni tonde uluye kwele kan chamambla ka charifa mefe yasa akaseka labla Mariam Kuyate biwa bambara kanda selike la kaboba mako bekuma aka
kunu niyamana garbal kono bagan firelo faranyo kankake kulu kilinye kuka dusu makasayira kakenye ni niyamana garbal nyema Bukari Sidibe ni mawira baule ko bubu tigal alika mneli ayira la ko bubu tigal ale mnena arabashu maufe munu yira malakudo munu tumbe civilula modibo sanungu ale yira enya mana garbal u baga firila doye
doye preza wele ko ni yira na manyoko soro ni kibi febo ga bi kalutike kwa ka soro yoro dora o aya yani ga se o yoro la doya bare uyamle na mama mine badon aye kalotike anda mine badon le o okoni kibara mu mamula ngoli ntusu ku ngha kwani nkashile do binai ala preza ma ko bia ma o akoni maye mo ma bulu uka sabali uka la preza dama au mo be ben de ra mo ko te kelela jamana de unda mama ga kelewu mo shiki bo jamana warala kana mali yoni mali de unde
Nia Cliff Laye Bubu Tigal aliko ni jasula maufe. Nga, amnena makele mife umalakudo folo. Bagan firela uireka fola. Koyali, Bubu ale jasula jugu defewa. Walima, amnena kritikela mau defewa. Onyini galiko ni tomimbe ino. Okama, anye uwelebla ni amana polisi soma. Nga, ama jabi kerengrene soro anga uwelela. Ni wati nko ni nasaa miye bamako bagan firela ugi. Kofra Bubu Tigal ale somoro ukan. Uya iraka fokuka la nyini kwa nye fengkilingi, Bubu alikasika labla. Wa, gelea nibe guvernuma, anibaga mfirila uchesi yorokula, ni wati nyerela, ukala jejini ya majolina.
Onge la nyini tedore, ombe baraka yoramununa, nyamana garabali kile mgotere, garabali u, garabali bebo moko, nebika mana bela jele tokodi, ukambe tu anjugura, anga baraka dukukono. Marsandisi de do abi dabo dugude mbela jele de kama ni tarana e kuma ko lati mo ko si surala kuma ko no mo bi kala na e duguba de kono na fora ga ataka bo duguba ko na ta kuma ko no bara bi keke to juena o ko ni gele ya banga an woni mba fe o kan do an jugura o de kadanye
an ka don ka fo Bubakari Sidibe ale ni na arabashu o duguje reke la baga firelo ka barabla duni wa ni barabla yuku yi gouvernement ye baga firelo wulu vla munu datu ba makosti gida ukono ka sababu ke terrorisu yere olunye sranya kama ninga soroka kati marafando yere subanti baga jago kama nga ayero ku folin ko ni make baga firelo usagui Mariam Kuyate kala sikandu ka baba mako viwa bambara tola
kakeni lameriki jamana kuntiri nyini kalatau ye bi amena kufolike chebo danka unka usra uka vewa ka kuna fundila Washington Caroline Presutti be afo anye joni de ye jide vensi Donald Trump ka chebo danka anga amana lame Mariam Traurife bamanankana
ama bangeya nga jide vensi be ayere jati yankadi Jackson Kuntiki.
Now when I propose
to my wife, that
honest,
I come with $100 in a Kunteki
grandmother Bonnie.
Vent, amam so la kudoni tundu ni toko mi udi mamau.
He always came down here.
Atumena wati beni mamau. Atumena na yu kulusanfe ya. Wala saka ira la kulusanfe la nyana maya yu niye. Labana utun kada yu kusebe. Abangene yandi, Mire Town, Ohio Marala. Alamu na yandi, amuamsofe nuye mamau. Atumba kari kujugu kwa marama fenta anikonotonde tumabu yukono. Wati bela jile akasu. Asomogo ujamu kafara amoke toroka, Jid Amel, ye ata kalata jonjon folo sebagaya soro. Kake Miro Town chamanche yanfan kalansu u nyemogo dankanyi. Aye barake Ameriki kafinitiki kulu kono marinu kerefe. Ukofe, aye sanfe kalansu jonjon basoro nui Ohio University bayi. Nibela jene kofe, atara yal, ye nyoro de la, vensi ye bara yinogo ya tiri asira upumine ni unsha shulu kiriye. Ufene tunye kalandini, mitu meka joshare ya kalante awatila. Nuri labana kakafuru msuye bi. James Emers, aleye sanfe kalansu in kalandini koro doye, mitu ye ni maafila bela jene njonyankeye.
I think she was able to change some of that.
Asara kani tabulu nunu do la soro ka fara nyon ko. Jid de kerefe. Kase ka demi kasira wirala abafe ka temi. Ka ka tabulu la baye. Ka ka sinye sri sabati. Ni bela jene jubora u ka ju sharia kalansu de kono. Ven si la kodona jamana konala. Ka sabuke atoro boli baye jado la mimbi wele ko hilbili eliji. Ni uye sekunya ba toro soro samba planetani woro wati. O min jatira ina ko Ameriki ka bolla barakela ka jaira ni a ja ku folen kara sababu ye ka glance madu ko sebe na ka ke wala uye o ja ku folen gono ina fo musula kado ni ya wasado dimsen shikin dola no to ko ye ko jite ka teni jamana ti koro Donald Trump ka kokoro madoni e kata jid vensema Ohio ka ni funa gani ku folen min tumbe ku te ki marafe ko sebe subandira ka ke Ohio marabulu nya mogoyi sanfla o kote Trump ye Venti suwandi inafo abara kenyo akerefe nga atabulu udamne gele ara kusebe mintu nkelendo Trump yere jati inafo kufamia bali mimba yere ira nga atumake Trump kerefe mgoi abada bi ajatine mkwafe inafo chebo Venti ka politiki tabulu kafara Trump yere kajieta uka uonye ningalido nye shira jamana tiki koro Trump kasa amba flani mwa jamana tiki siki kalata usibaga yasuro libali aka
no ayi I think there are serious problems 2020. So did Donald Trump lose the election not by the words that I would use?
Vemsika yeta usinsini ndo katani shin ani azika tabulu yi uka jamana koronfe anfanfe. Wa kile ndo kicheda Ameriki ka finitiki demela kata Ukraine jamanaka.
Kamala Harris on the one hand
Kamala Harris ako fando fe kajoro na bade be alila kakeni dugudu unye munu beka kasara soro nkwina nga muna abanindu kakeleke mina ulabla Israel jamana yi umimi seka kesababu ye kadobo dugudu unga fakalila Mireta undugu, omi evensi bangi dugu ye, famba bela jeni ye Trump kanuba udi. Steve Dillman, ale di evensi ta kakabara folo da makashito santa ane worola.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside. This is a man that has come from the family street, and now he could potentially be the vice president of the United States.
Na suwandira kasigi, vensi, na shiye sambi na niye. Bena kebisi msifistaba na imi suwandira kate jamana tiki dankanyi. Nintu ye kalorin, presiti, topula, vewa nuzuka kuna funindilaka fasiri sebeni. Mi baile mana Mariam Traurife vewa bambara tokola.
Katemeneni hakini na kilinye ni nkofe sisa. Anga Natasha Mozguvaya vewa ka kuna funindilaka lasilu lame. Tim Walls, Kamala Harris ka chebo dankanka. Mi George Atinobi ni manabo anye pamanankana.
Timolje demokratu ka masukandilinye jamana nyema danka joroni nini la ale munya ka jenetke fama kone kende baraska togoda ula leri klembe o maramuni panguru jikiso che suma jikine ba o debe o marayin fambe fe ye marasiba do olubu yere lakodon jamana nyema danka joroni nini baina.
When I see him on TV, he just...
Nina aye jabara nisola tene akila jigin politiki mala wene miri la taka kalanfa kanune de la mun koni jijalendo aka kalande unga kula ani fana aka sigidala de unga kula wa haramadi an koni kadi aye kosebe
moral compass and good moral values.
Walls bangina West Point Nebraska wa ayaka demsene yake Valentin Magba kemefla anye kanwara de be odugula omu donete kosebe politiki maufe.
We followed Tim.
Aye Tim was ga politiki baro koni laje kan toro jan wa are tun sigilen tani ni.
This one coming.
What's them cinema? Fungu fungu boni o ye cancer ye. O tun a fa chemine. O le kuso o tun yele mana ka bo o sigor la ka tra fu kilo keme ani duro nyoko ka tra u magre u ka dubala.
In Butte.
Nekrobara Butte, Nebraska, Marala, ma keme nani de bebo o dugula wa ntumbe kalan di demseni moga ani nani nema.
My high school class.
Timol somogo do rest gilembe o maranunu na alibi. Abenke Jerome Raymond ale tuye senekelaye wale ko kabina kalata adinchaye. Nga asigalendo adinche ka manyumaya okana bali kasika frasoro jien gile abadola.
He was just your average kid.
Demseni nyuman tundo farikulo nyelaja tunkadi aye. Nemadala nabe nasigi disi da Putin disi la.
Tim isn't gonna be tough enough for Putin.
Tim Walz kolobara Midwest togoda ula moni anie sofra tunkadi aye amaka marfa fana kanon dugo aka banfla oere mankadi demokratu uka jekulu madoye. Kungo sofra liwe Nebraska tagalanyi ode ato anya aka banfla nkwenike antamanyoye. Wasaka fachen wale ya omu tume korea keleba ula Walz fana tagara gard national fe ka to sanjitan ani wulon vlada. Ayo barake samuka ani nani konala. Nga togoda la mado fe alino asro marfa koni mankadi kosebe Tim Walz ye oshita jira ka fo ko togoda la mao tabulo kobe ala.
Nah, he ain't.
Galuntkelane do, jamana saria flana odibe marfa matrafali sinsi. Ne wani netena aka marfa mine ala, ina fodoba fekanga marfa mine anachuko mina.
Trying to do us.
Tim Walz alebe kono chen jugoro madondo, wa ofana ere deye fonyokon koye a Nebraska ma chamani nyokonche. Sabula ye, eglizu koni olute kono chen fe, abada wa ye kono chen jalakili tamasyon koni olu charlembeye. Femu nkoni nka boni makateme abela jilinka oye hana madionka lakanalide. Maamu mbe kono chen koni jalaki nebe kalata odeye. Atena nika kalasoro. Walz yaga kimeli sebe nkoni soro Chedron State College de la kasoro Donald Trump koni mangadi kwa sebe odugula. Kalanso nyema uyere tunyo Donald Trump mandi ya tamasyan re dobo yin umutu lele la kalanso instanfe akonuba dofe. Mile banan Chedron sigiba do aleba nyefoko Tim Walz boli togodala kota jiraka foko togodala mao bela jileme na kalata ye.
There's a lot of families.
Politiku kuma koni ufonyokongo wabon orato akuma koni teke duchama konala. Ayeli o koni kadi machama yenga, ne madala ni obena uwakilina uyelema kalatayin kunka. Doba foko Walz beka Nebraska ke sanga wulie nga, ni togoda ina alinua soro ini mau bofa yekele otajira kafo kube kalatayye.
Mali fangaso fula jiginyen ani dugujukoro nafulu mafeng mara farala nyon kan kalatelike koka dansike sanumbo chakeda doka barala ani fene ka dowero boshi ka ulubla furuba chakeda doka buluka yasa ka jabisoro ni tabulu nunka ani wilibla sekesekelike la soro sekesekelike la ngana muribo makaluma aiwa abambulu neke kan muribo anga foli biye
anche somko bidi
basitana awa iki bismillah anga lamelika la ubi don ko sebe awa ambete bene nyiningali teliala anya ala krosika foko dansikera barki goldu ka baraula ka sababu ke kuka saratika ma alabatu aiwa fene ka faroka yante la fana nale tumbe anglo gold ashanti ani I am gold bulu nolu ye Afrique du Sud ani Canada chakeda fly ka faranyonka yolu fene tamine awako kabla furuba chakeda do kabuluka na ministre ka la cella aya ira ka fo ko ye olu tamine dorome kelena na be foko France symbolique ambe fe ika fanyana o France symbolique ni okoro yemuni yala kololo fene be ni fen numine ni lawa sabila ya fo fene ka faraka kubna malikanga million bi saba ani woro nyona soro akula dolari na fulula
aywa man mo sey ni cey gani ni galla mi mi baraka nyongon fo ani minu mekan la je ani minu mekan la meme Mr. Amifo, tabulo kura debe jamana soro kula dugujukoro ko srafe ba ibaraba donga fo ko sharia kura de blala 5 ans na be fama ko code minier korole mintu mambulu otun blala 5 ans samba fla ani tani konoto donc kura mintara na be fama code minier 2023 au décret d'application de tara nina tuye kalola ni mafli bon mais conseil des ministres ministre ou carton ski minjera mercredi temene octobre kalo kle mwani saba samba fla ani mwani nani oye yamariadi wala sa yatela kadu jamanaka soro kononala sadie ke polo yatela dat, bara damne na samba fla ani mwani ani kele 2001 me bara tunjora kapi samba fla ani tan woro me samba fla ni tan konoton déjà gouvernement mitumbe otinye ayira kafoko gouvernement mena yatela beta basa nyanye fochwa mena yatela tumbe barakela kumamna kemikele sarala mkwantono nitumye jamana tae yanye fochwa mena anglo gold ashanti olutu ntae kemikele sarala binani ani iam gold olufana ntae kemikele sarala binani donc kemikele sarala bisegin ode farala jamana ka mkwainka donc sisa a peri 100% oye jamana tae.
Mm-hmm.
Me ni madame ne, a madame ne yate la lare. Muri la fana kera nyano yate la kake. Donc, gouvernement ye konminye kura minta sharia, kura minta dugujukoro po, sanu ni dugujukoro fong boli srafe. O sharia yin, o bayira ka foko, fo kemekeme sarala, fo pisa ba bese kata di jamana ma, ani duru ken yire yu ma. Alors que sharia laban mamulu.
Aywa, sisa, mbefe telia la, mbefe tini nga telia la, barakela mtu meni sanuboro nukono luka kwenye bina kechuka jumela, dakunya damadola, sana anga kunche.
Bon, mtu meka minye fo sisa, ngo gouvernement e société dode blase nga, ko société SOREM SA, ode société de recherche et d'exploitation minérale.
Mm-hmm.
Ode mena y occupe min nunu mena bla, ou société indika boloka, na bena partenaire unyini, barakela unyini, mgo unyini, unyimunu mbese kache, kasanu mbo, kabarake, nabse wakara chukwe, jamana di unde bene, folo bena ka, sanu mbo yoro nukon nala. Meka laje fana, gouvernement ani ken yere ou, ulu bese ka, ni gouvernement mbese kache, chukwe amena, ni partenaire nou, pour que, nafaka se mali ouma, ken yere ouma, ani jamana, parce que sanuta sanu joro ba de banga jamana soro kono abe fo ma PIB no jamana soro bae ni alade abe ta fo tan fo tan duru kemi kemi sara la men ni jamana ka soro na be fama ko revenu budgétaire ibe soro abe ta fo mwan duru fo mwan mwan fla fo mwan kemi sara la
aywa
donc na pabo o yoro de la pour que ase jamana de se kana fatta
anga fuli be ye anga wele jabili la ka fa la me ba o nyana ni ti mori bo makalu de maka uni ale ye mali soro dombra la je se ke se like la ye akume ka kuma mali ka sanu boko kununu olumunu na a tabulo kura ublala akoko nala furba fanga feka awa sisa kateme nanga kima punafunu ye amena ni anseli ya anga kuna funu takufolo laban kuche wakatu uma ama nkulo kere mubosta haitu negeka amese nkana kofeka na lasedute au ni
ambalmao ani antuma ajirala kafoko ma kemeni bingulula bonena ukanyena ma la kabine samia damnena malikono nana kada kuna funi milasere frontier pan ba ofe minka para nyashilendo gelea uni bala ukola machama fagara ka machama fana toro sanjiba nife jamana fanga ka la nyini ufe uya jira ka foko uni bala unu kujira uka nyoye chamana nga awe refe munde bina seka ke dona unatanga ka nyashi wala saka seka ni bala usuwa kumbe mune ka anga ke au kuji aywa ana jenyo barakela unoe rajo farafina gunga amina nijangu kan la sama octobre karo otle mo kanturula aywa ngunu ba fe ku dadu anga barola ase ga ta fe no 001 202-619-0270. Aywa, ninja mukan geleni, akana foko de.
A kelen koro ko katika l'Amérique jamana tigi koro ye ka san kemé soro sila Jimmy Carter ye la yini ndo kunke akadima ya fe kan farabo rewa kuna foni dila kumana akan awa muri boketa be amana labo anye bamalankana
Philip Kirlan alella kulilembe politiki fe
these are the top
nu ye biton fraye minun ferilu no kosobe
were the largest retail
anye etazini politiki kokoro feriba bawi Kirlan alika magazente magazen gwansani ale plans to freke robai inafo plans George Konnano minye etazini jamana kundi koro Jimmy Carter alika dwi yoromina ni dwu fan bela jile fale no panula a foto be minuka karo bela jile konnana foto fale mbe kalata mi ni obesina o jawla minu sanfe de menye shimbe Kamala Arisma ni uyi demokrati uka cheboi, ani republika uka chebo Donald Trump. Akli na jigina samba flani samuwa, Joe Biden ni ale tunye demokrati uka cheboi, ale sesoro, sumter, ale fanfala ufe, fukatasi eta de Georgima. Adabali banka bo kosobe kafo yetukola anye jamana ye mimbe kelela. Das musumuni folo ya ira kafo kalata ngoni sirembe kosobe George Konnana. Kampanyi kela mafla bela jili ulu ya ira kafo bela jili ka kalabe jati. Ali plans maba mye kalafli korespondansi fe. Ndalenta la kafo amina okajon je kafoti. Atu nison jale nukusan keme sorolila. Nga aku nison jale nukosobe kaseka kalafli arisi. Jason Carter ale Jimmy Carter umodin. Jamana nyama Kuro kachake da mimbe na befama ku Santa Cartel u conseil d'administration nyema ye ali.
At the end of his 100 years.
Aka san keme nyanama ya obanina o mimbe sena inafo ambela jilemba kalama tukumi. Kafo abuena wulu malila. Ani aka politiki wale laban o minkuna ke demenye kanyesi musuma minye farafinayi. Walasa ukaseka ke nyemayi. Ndamba la kafo unafakabu.
President Carter's army.
Nyema Cartel, adelime kaira kafo, kakalafli Barack Obama yi tamba afla alini shigina o on nafaka bu kusobe. Joe Crespino, ale professeur d'histoire université la Emory. Ale bulu Carter kakalafli odlombe akachinyakula. Krenkrenyala akaseka feresoro, walasa kaseka yelemadu, hake odola, hake metalike, dankarlika, chenimusea uulumalila. Omi mbayele mara, sinafe Ameriki jamana konana, kato jamana kundigiala.
Voting for the first female
kakalafli musoye musominye frafina lakai alebolo unafaka bu inafo dunia mimbe ala sia kuka akanyena mayala fukata se dunia mimbala musulakau ludemenuna ukanafasro sira uira lula.
He wants to see this country brought back together.
Abifaka ninja mana kuno de mfarale nyonka. Ne haklina la abifaka dobo tlatla lila. Haklina la abefe anga nyesi wale uma minume anke Ameriki jamana kuno de unyi ko bela jirinye. Ani krenkren la haklina la adale mala kafo aris besi. Buton Carter o bakeni keme ukanga sorone bulu minunti kilinyi. Philip Kirlan ale ya iraka fo plenusu konnana bela jirin sonente Jimmy Carter yi. Ani aye mami sugandi. Harinaya akademe ira kenekan kanyesi Kamala Harrisma. Niminu njelenteni Kamala Harris ye uluna yafake ama doni doni uwa unake afet uwa tibbe. Kasro kalatabe kasurunya, Jimmy Carter alebe ka kontinye ka frakeli dosro akasuba nkona na omimbe awuludugu dundala. Yoro masurunya la, yoro mini akakudamne na abisa ankeme bobi.
Ni anseli mzuka kene kansesa amena Kennedy kumadi ambara kenyo sanu jenabama kabo bubu jilasu kumabi bulu.
Kajatu anula angafuribi anlegelke boko beyi uratina. Akwa donko bubu jilasu dunia lasiki manro kusebe la jilatoma. Kalamuka anka fleri jumia, anka jomaya, tigelmaya, aleni ankumatogo kufleno yi. Aywa, aka lonko nunu na nyongona badu ubike sababu ye, ka nunu mwono nunu tige uyelela, fukata doke sradara gerubu ye. Ga uchema, ibi kelekele ndosoro, munu be fanga soro, ka buo ulu uchema, kata bara nyini, ka nunu sege nunu be dansako. Ami beni lo jurato doye, munu be bolo la barake, kaseko udara du munu soro uyele uwasi jura. Aywa, kakwa mvima du, antu ye ansefa, kate muso chesiri ni dofe, kata uka barake chuko ulaje, anga jenka fle.
Wati chama, fiebe mwobla sradara sigira kaderi nike, bubo jula so wenzenjili salisa anu bana uma. yatimaden bani fara ale ka kalan ma se ka taa ɲɛ nga a ka timinadiya y'a bila fini kalan na kamasɔrɔ se ɲɛnaman t'a kɔrɔ.
N tɛ sigi ka mɔgɔ kɔnɔ n ka fɛ taw ra i n'a fɔ n ka ɲɛnakow ra n bɛ fɛn min fɛ k'a dun n bɛ fɛ ka fɛn min kɛ hali ka taa balimaya cogo sira fan fɛ n tɛ mɔgɔ kɔnɔ voilà ale yɛrɛ kɛra fierté belebeleba ye n fɛ fɔlɔ ban à 90% ne bɛ n yɛrɛ ta.
Salimata kɔni ka di mɔgɔw ye bari a ka baara ka ɲi korotimu u se bɛ kalani k'a fɛ kabini wagati
n'a ka kalani ye a modèle ka ɲi a bɛ se kalani na ne yɛrɛ bɛ kalani k'a fɛ n ka denmisɛnw bɛ kalani k'a fɛ. N'an ye fani d'a ma n'an k'a b'a fɛ tuma min na dɔrɔn a b'a bɛɛ kalan ka d'a ma hali ni y'a d'a ma yanni tile saba k'i b'a fɛ i b'a sɔn.
Nin tɛ kunnadiya tɔmɔni ye sunguru nin ye muɲu caman le kɛ ka sɔrɔ ka se yan bi.
N tun bɛ baara kɛ atelier premier min na yen ka a sababuya kɛ a tigi ka filɛli cogoya se ni ye nin a ye n pousse ka bɔ atelier nin kɔnɔ ka sɔn o yɔrɔ fana na nin. O janfa kelen kelen de ye n bɔ o yɔrɔ la mɛ bi n bɛ baara kɛra soli bon na.
Lujuratɔya de ta tiɲɛ bi bɛɛ b'a niyɔrɔ bin bɔn k'a ta bangebagaw ra ka taa bila lujuraw yɛrɛ ra. Paul Sirima y'o misaliya ye.
Ka denmisɛn caman bɛ bi bi in na n'o ta fiɲɛ bɛɛ o y'o kɛlen kɛ ka kɔnkuru pase ka kɛ fonctionnaire ye dɔw bɛ yen bololabaarakɛla o ye bololabaarakɛla kalan muso ni den b'o fɛ o lɔni bɛ n'o yɛrɛ ye o lɔni bɛ n'o balimaw bɛɛ ye. Mun denw ti fiɲɛ bɔra k'o don bololabaarakɛla la éducation yɛrɛ bɛ yen ko inclusive.
Wolo kɔsɔ Sali Sanu b'a ɲini a tɔɲɔgɔn musow fɛ o kana makɔnɔni kɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo.
I ka ɲi ka la i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye ka sɔn i ka lujuratɔya ye ka i yɛrɛ di baara ma ka baara kɛ ka dumuni balo i wɔsi ji la. Muso mana kɛ ale y'i muso bɛɛ ye i kɛra lujuratɔ ye i kɛra fari dafani ye o n'i kɔni ma sɔn baara ma i kɔni na kɛ cɛw ka tulonkɛ na ye.
Bolotanw sentanw ɲɛtanw bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na.
Ayiwa Kadija Handicap International bololabaarada ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko Mali Burkina Faso ani Niger jamanaw kɔnɔna na mɔgɔkɔrɔba farikolo dɛsɛbagatɔ minnu ye kalan kɛ u da ka dɔgɔ kɛmɛcɛ ma i bɛ taa sɔrɔ saba dɔrɔn de ye kalan kɛ musow fanfɛla la o da ni bele ka dɔgɔ tuguni kɛmɛkɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ kelen dɔrɔn de ye kalan kɛ o b'a yira na k'a fɔ Kadija ko hali bi ne sirajan bɛ yen k'a tagama.
An ka foli bi ye Sanu Jɛnɛba awa sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na mɛ Saka bolo.
Muso senatolanta ko kun kan farafina muso kɔrɔbalenw ka coupe d'afrique de nation nata bɛ tan san 2025 marɔku jamana kan k'a daminɛ a juillet kalo tile duuru ka taa bila tile mɔni wɔɔrɔ o de siratigɛ la mali forobatɔn ye degeliw daminɛ bi jumadɔ in na octobre kalo tile mɔni duuru san 2024 stade mamadu konate la don sudalen ka teli salumu seni mohamed mali forobatɔn degeli karamɔgɔ.
Balontana dɔw bɛ kɔ kan. Dɔw bɛ so kɔnɔ donc so kɔnɔ mɔgɔw a kana kɛ kɔmi an bɛ ɲinɛ u kɔ n'o kɛra a bɛ an ka baara gɛlɛya donc mɔgɔw ka kuma don ko n'i solila ka wuli i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc a ka kan minnu fana bɛ yan an ka baaraw bolo da n'olu ye pour que an ka se ka équipe ɲuman labɛn ka bɛn ni labɛnw ye c'est-à-dire coupe d'afrique don nataw la.
Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a yira ko ɲinama kɛ Mali muso senatolantanaw kɔ minnu bɛ jamana kɔ kan VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.
An ka foli b'aw ye nin ye dansigi kɛlen ye an ka bi jɛmukanw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ.